sognando a me destruiremo.
Oh, is this a joke? Are you kidding me? Kudanda uzachani za chulu kandingani. You planning to leave me? Am I a fool for falling for you? Tadusa muzambili, tapanga ni zambili. Now you want to switch like God. Oh, kodinda hii papa no. Ndakubo papa no. Sonsa zija wandi chitisa. Zika hii papa no. Oh, kodinda hii papa no. Ndakubo papa no. Sonsa zijo nandi punziza. Zika hii pelelo. Unandi ya mbisa shisha moa mesa ndiwe. Iwe na hii nemu my club every day. Lelo muna kutandisha shati nengwa kumunda. Oh, koma izizi ninkapanga chifukwa ni masamale zaife. Ineo ninkuplanda kufuna kukusangala zaiwe. How I wish I could go back, go back. How I wish I could rewind. And how I wish I could fall back. Zika hii pelelo. Unani ya misa shisha moa mesa ndiwe. Iwe na hii nemu my club every day. Lelo ugudi kalidwe la banja mwa hii nemu libe. Kodindike mu ya ntundu wanji. You are playing. Nde unkandi sentila.
Zomwe muda ndi sile wano. Zomwe muda ndipunzisa. Zomwe muda nditukwane nazo pano. Zomwe muda ndiziwisa.
Unani ambisa shisha moa mesa ndiwe. Tune.